gambar jazamu mahina warurwa nyuruhere mu misi iminwa yabadukwenaga warayicecece sheshura afuka gambar jazamu mahina warurwa nyuruhere mu misi Minwa yawa tukwenaka Warai tchecheche shejura fuka Na jena hawishabo Kobze mewe na nyirishambo Na jena hawishabo Kobze mewe na nyirishambo Mashimbe akanwa kanje nako kuzuza indirimbo aho byari bikoye waratabaye warakoze mwami umutima wanjye wawujuje amashimbe akanwa kanje nako kuzuza indirimbo aho byari bikoye waratabaye warakoze mwami amenyo yarayabasetsi warayanyijije uransetsa imbaraga zawe zangose no mu ishyamba ry'inzitane uruga kwamberaga wararunyambuye unyambika ubwiza buva hera hawe uruga kwamberaga wararunyambuye unyambika ubwiza buva hera hawe nanjye nahawe ijambo ko byemewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo aho byari bikoye waratabaye warakoze mwami umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo aho byari bikoye waratabaye warakoze mwami mureke nshime narabyemewe mureke ndamye narabyemewe warakoze mwami.